made it sound.
Rukaiya,
boom, 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 boom.
Rukaiya,
boom at the stranger.
Rukaiya,
umeme,
umeme. Rukaiya,
Azaria po. Hey, sasa ye, ani kwa wisi popili ni kwa na. Apo, abi boy Mr. Konke. I'm snatch out to idea.
Munu zikila.
Umezaliwa, umetewa. Mungu amekufanya moja zombele na nyuma. Kwanini Rukaiya unanipenda sana? Sina uwezo viepe wala robo ya nyama. Mke wangu ndo umekosi jina. Kutoka Kilwa leo na tambalali salama. Moyo una bomba umejawa na nyama. Tambua ukiniacha kujinyonga lazima. Nawaza kwanini ondoke ya ublandi wa safi na konde. Au nataka yenye sumu umie badaye ukonde. Wanafiki piga viwembe kwenye penda tutaki uzembe. Yoto kalitua femi nje tulale balazani tuvimbe. Mamtu umenipa heshima kila unapopita umeacha yangu alama. Chukua kisu paswa moso mejina ila tatizo ntakufa hata ili si nyama. Ojamani Mbagala ukipita
Rukaiya,
Temeke ukipita
Rukaiya,
Kinondoni ukipita
Rukaiya,
Kilwa kote ukipita
Rukaiya,
Mbagala ukipita
Rukaiya,
Temeke ukipita
Rukaiya,
Kinondoni ukipita
Rukaiya,
Kilwa kote ukipita
Rukaiya.
Ukipita
Rukaiya,
Kinondoni ukipita
Rukaiya,
Kilwa kote ukipita
Rukaiya,
Mbagala ukipita
Rukaiya,
Temeke ukipita
Rukaiya,
Kinondoni ukipita
Rukaiya,
Kilwa kote ukipita
Rukaiya.
Atimu ni lele 53 idea. Asiwa pingu wanangu wa crazy leader. Awanangu wa kila moja yo. We kaka Castro boy. Kupinga wanangu stegu champion. Amsalimie wanangu Shizo Bala Mosela. Amsalimie wanangu kiwe mtu unatari. Awe tari broken. Askupingi wanangu dalati. Amsalimie gani stopa. Askupingwe meneja buri. Amsalimie director chadoa. Mitoto azomba somanka. Awe mtela kindamba. Amitoto adoma nos. Awe producer muno talent. Amsalimie mbomba produce Bobu.
Azaria po. Hey. Anikiwa mdogo mundi sniper wisi papiri. Papiri we. Hey. Anisalimie manager Chapi Square. Azaria po. We mkani. Sasa ye. Anisalimie msela mwenda. Watoto wa Sheraton yombo imtani. Anisalimie watoto wa Sunny City. Watoto wa stand up nyumbani hapo. We Sacho. Anisalimie Kimozo we Plaza Bindu. Anisalimie Carlos babake na Biasidi. Sasa ye. Yeah. We Plaza Ochu. Anisalimie Masela wako na mbaya. Sasa ye.
Ibinje baba nadia.
It's made it sound.